Baby, I have something for you.
What's that?
I found your boyfriend. Nampeza pa Chicago's. Enze na vimagelo, baby. Kuniona mamna wako kudava. And then he was a kunyumba. Say, Wankara said, but no, my boyfriend this, my boyfriend that. Mamu ikana pa status. Mamu na jisa kukunda. Nipuza bazoa. Nibuna chua pese koche mamna winako. Kozu jai voja. Ah, wewe singa kundami. Wata chusana patari. Mamu na wabwira na kuenda. It's a friendship. Aku player.
Hello?
Baby, I'll be back. Take heart. Right, don't think too much. Yeah.
London Music Promotions.
If you have the money, yeah. Oh, no, no, no. Yeah.
Jazzy boy production, ladies and gentlemen.
I'm so Kale panchi mami tulande na po, wita ba fiashi bobe na nebese bonse ba sangu na po. Ine kunkala neka, baby sini funa. Iwe ni vele kuchape. I'm sorry, baby yeah I'm sorry. Sina vune kuti nende na muzako, anani na mache muzako, anani uza suza bwela. I'm sorry, baby, yeah, I'm sorry. Sina vune kuti nende na muzako, anani na mache muzako, anani uza suza bwela, nalolele muwachela. Sina vune kuti nikonde muzako, enzo wana monga uza kokorako.
Ni kwa ndemu zako. Enzo wana monga uzako kolako. Nine mtu chabi. Ni maye wanane.
kwanza ni uze niende. Ndaba kuluza chikondi chako Timono kufabe. Oh yeah. Ale ah eh ah. Oh yeah. Ah na 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 na. Oh yeah. I'm sorry, baby, yeah, I'm sorry. Sina kune kuti nyende na muzako, anani na mache muzako, anani uza suza abuela, andolele muwachela. Nilupia naka lefya pita mamie, neti suza nipweza ni uze niende. Ndaba kuluza kikondi chako Timono kubake
Jazzy boy, Jazzy.